kanje hayi we mabhungu nishela kanjani shiya we mabhungu nishela kanjani hayi we mabhungu nishela kanjani hayi we mabhungu nishela kanjani shiya we mabhungu nishela kanjani hayi we mabhungu nishela maphela
kanjani
hayi we mabhungu nishela
Yeah.